Let's begin with you. Yes, you. Welcome to Journey On, where every story begins with a spark. A when, a why, a how. Here we explore the real and raw narratives of individuals. On Journey On, we celebrate what makes us different. On each episode, we dive into powerful stories, stories that captivate, challenge, and sometimes leave us laughing through tears. These are real human stories. You have a story, I have a story, and we want to hear it.
The beginning of everything. This is about life. The chance to experience something extremely extraordinary. This is one of those things that will test you. Whether it was planned or a surprise, joyful or complicated, pregnancy is different for every mama. This episode is for the moms who danced with joy, cried from overwhelm, and everything in between. Today, we're talking about the moment everything changed. Kwa watu wengi ambao wameexperienced pregnancy, utaambia, kama mimi nimeweza na utaweza. I think every person's pregnancy journey is quite unique, but there's some things that might remain consistent. And today, we just want to explore just the experience that other people have had, including myself. Welcome to my special, special guest, Hilda. And she's also going to be talking to us about her experience. And I must say, I'm also a mother of one. My baby is still quite small, lakini mpaka sasa hivi kwa kweli nime experience mambo mengi. And I thought it was very important to have this podcast just so that people ambao hawaja experience wanaweza wakasikiliza firsthand, lakini for those that also have experience can also just coexist in the same experience and also feel like that they're heard and understood. Hilda, karibu.
Asante. My name is Hilda and I'm also a mom of one. My baby is also very small. Nadhani tumepishana kama miezi miwili ama mmoja na wako akasesia.
Yeah, I think mwezi mmoja.
Yeah, so usually when you're experiencing something like a first hand, unakuja unaniambia mimi ili najua what to expect.
Yeah.
It's like that. Yeah.
Yeah.
But it's been pretty, you know, as you said, very overwhelming. Mimi nakumbuka mwanzoni hata sikujua kwamba I was pregnant. My husband knew I was pregnant because I was behaving very differently. Mimi sipendagi soda. So first thing he noticed was nilikuwa naanza kunywa soda.
Oh,
alafu nilikuwa kama vile yani niko kama sijui moody, nakuwa najisikia na umwa kichwa sijui mara sijui nini, you know. But he noticed and he didn't tell me anything. Kwa mimi nikaendelea tu, mwezi ukaisha. And then one day, nika have this weird dream that, you know, that I was carrying a baby.
Oh, wow.
And then, yeah, alafu sasa mangi wetu wa dukani, karibia na nyumbani. Kana niambia, wewe, una mtoto, una mimba. Sasa huyu mangi bwana anaongeaga sana, ananitabiriaga vitu vingi huyu. Lakini sasa after that dream, nikakimbia, nakumbuka niliamka from the dream, lakini ile kama mshtuko, nikakimbia straight kwenda kupima chooni. Nikakuta isee kitu hiki hapa. Oh my god.
How was that first moment? Ulijisikiaje ulipoona kwamba yeye imetiki?
Well, that was not my first moment. I had a first moment and it was very my first moment was ended up, you know, losing that one. So it took a troll on me. So this was like my second moment. So ndo maana hii ya pili yani nilimshukuru sana Mungu. Nilimshukuru sana Mungu. Niliweka agano na Mungu. Yani mimba ise yani mtu wasichukulie poa kwa na mtoto anabeba. Mimba mwanamke akiwa amebeba mimba ni nusu uhai, nusu kufa. Ile ni kama unatazama kifo, unajua? Na wakati pia unapopoteza mtoto hata kama akiwa ni wiki mbili, tano, kumi, it takes something from you. It takes something from you as a woman. No matter how strong you are, kuna kitu unapoteza. Yeah. Wakati doktor anakwambia pale amekana kwambia, I say pole, naona hatuone tena mtoto, ama mama samahani. Yani, unajua ile, kuna kitu kinatoka ndani ya mwili wako, moyo wako, maisha yako. Yani unakuwa tofauti after that time.
Yeah.
Kwa mimi hii nilivyokuwa huyu mangi ananiambia hivi, mara sijui yani nilikuwa ni kama vile nimekata tamaa, nilikuwa nimemkasirikia Mungu. Kwamba Mungu, kwa nini ulinifanyia kile kitu? Kwa nini uliruhusu kile kitu kilitokea? kwa sababu madaktari wanasema hakuna tatizo, uko sawa, inatokeaga tu mama, just take it easy, labda uko unafanya kazi sana. Anasema no, haiwezekani, kwa sababu kitu sijai kukiona kwetu, sijai kukiona kwa mama yangu. Kwa hiyo nini shida? Unajua paka sisi sasa hivi tukaanza kuhisi something, labda kuna mtu kanifanyia ubaya.
Yeah,
unajua yeah. Kwa hiyo nilimshukuru sana Mungu. Nikasema hii itakuwa ni siri yangu. Sisemi.
Funny enough. Mimi mwenyewe nilivyo the first time mimi hamna mtu aligundua kwamba nilikuwa pregnant. Mimi mwenyewe nilijihisi. Ninatumiaga app ya Flow, kwa hiyo it tracks my period. So I was like, okay, my period is to come in the next maybe 2-3 days. Ilivyofika siku ya tatu, period haijaje, nikasema hii sio kawaida. Yani period yangu haijawahi kuchelewa. It's the most accurate period ever. So I was like, mbona haijaje? Nikasema let me give it another 2 days. I gave it another 2 days and then nika bleed usiku. Usiku nime bleed, nikavaa pedi. Then nikaamka kesho yake, naona hamna kitu. The next day hamna kitu.
Was it bleeding ama spotting?
Then I thought it was bleeding at first, kumbe I was just spotting. Mm-hmm. Oh my goodness. I was like, okay, this is very weird. And then nikakaa another 2 days. Nikasema let me jisikilizia. Hawezi ukaamini, nikaanza kufeel kama mwili wangu umeanza kubadilika, ghafla nimechoka. I just feel off. Then something was like, I know you did the deed with your husband, so let's just check. Kwa kweli nikamwambia mume wangu, nikamwambia mimi nadhani hapa kitu kimeshatokea. Akasema how do you know? I'm like, I can just feel it. Basi tukaenda pharmacy, tukanua kit, tukarudi nyumbani. Nimerudi nyumbani, nimedip ile kit, yani dakika mbili hata zijapita, kitu kimesha tiki. I was like, oh my goodness. And my husband wasn't there to see it at first, so he was having breakfast, so I just went and then nikamwonesha. Akacheka, akasema uongo. Nikamwambia ni ukweli. Literally mpaka leo I remember taking a video of him whilst I was showing him. He just laughed and then he's like, no, uongo. I'm like, ni kweli. Hawezi ukaamini. Pale pale tukachukua funguo za gari, tukapanda gari, tukaenda hospitali kwenda kupima. Tumefika hospitali, the doctor is like, you're pregnant. Afu uzuri, huyo daktari mwenyewe ni rafiki yangu. Cecilia, you're pregnant already. I'm like, oh my goodness, I'm pregnant already. So it was a beautiful moment, but I must say, hamna time ambayo nimekuwa very fearful and very scared kama nilivyokuwa pregnant. Unaona wewe unavyoongelea hiyo experience yako ya kwamba mtu ile pregnancy ya kwanza ulipoteza. It constantly started ringing a bell kwamba, oh my God, I might see this pregnancy through, I might not. Kwa hiyo the days I wake up, I'm like, do I still have it? Do I not have it? Do I still have it? Do I not have it? Kwa hiyo nilikuwa naishi maisha fulani very anxious. I wasn't quite sure what to expect. Unajua kila mwezi nilikuwa naenda clinic. Daktari wangu alikuwa very very persistent kuhakikisha kwamba naenda clinic kila mwezi.
What clinic was that?
Nilikuwa naenda Sally International Masaki.
Oh, who was your doctor?
Anaitwa Dr. Josephine.
Okay.
Yeah, so that has been my gyno tangu nimeanza kazi. She's amazing. Basi nikawa naenda kila mwezi nikienda, I'm like, Lord, please, naomba tu huyu mtoto awepo. But I am grateful kwamba kweli mtoto alikuwepo na akaendelea kuwepo, lakini I honestly would say it's not easy mentally kwa mtu. Yeah, kwa sababu unafikiria watu wengi ambao wanapoteza ujauzito whilst they're on that journey, and you're like, will I really make it? So to be honest, it's not easy. So mimi mwenyewe, I resonate with you completely na hiyo. And I'm really sorry that you had to experience the first one hivyo. Lakini, I'm so grateful tuko hapa leo. Tunaweza kuongelea haya mambo. So yeah, I'm so grateful for you as well. Kwa hiyo hongera, mama, for this one. Yeah. You know, safari.
Hi. Thank you for listening. We are so happy that you have joined us today. I just would love to have a few seconds of your time. Kindly follow us on our Instagram page under Journey On Podcast. We would love to hear your feedback. Please send us your DMs, send us an email, and if you'd love to share your story, please don't hesitate to contact us so that we can bring you on board. Thank you for listening, and you may continue. Bye.
Yeah. My first trimester was horrific. Horrific. Mm-hmm. What was your first trimester like?
Mimi nilikuwa, kama nilikuwa nasema, nilikuwa kwanza naanza kunywa soda, maana nasikia kizunguzungu, nikiingia tu kwenye gari, naanza kufeel sick. Mara nakapika. Mara vyakula vyote yani vinanikera. Mara harufu ya my husband ikaanza kunikera. Oh, yani nikawa tunaona huyu mtu hata akifika getini. Naona tu sitaki awepo hapa, atoke, yani natapika, siwezi kustand smell yake. This is a smell, a scent ambayo once nilikuwa napenda. Sasa hivi, oh, kipindi hiko sasa na mimba. Oh, ilinitesa sana. Me, it took me like 4 months. Nadhani paka 5, yani nilikuwa kwanza, nilibadilika, nilibecome the opposite of me. Yani nilikuwa kila kitu nikila natapika, kila kitu nikila inasikia kichefuchefu, yani kuishi hivyo ni ngumu sana. Yani nakuwa naogopa hata kula, hata nikia naambiwa kula, jitahidi kula, naogopa kwa sababu like nikila tu nitachoni kutapika. Nikila tu nitachoni kutapika, afu kulala nikawa siwezi, ikabidi nilala kwenye floor. I don't know kama kuna wengine wale experience ya kulala chini.
The crazy part is, mimi mango yikuwa nisema, mbona wewe una active ya kati yata tumbo sio kubwa. Yani unakuwa uncomfortable kulala. Afuka tumbo kenyo hakaonekani.
Hakaonekani. Yani mbona ujielewi. Lakini sasa yani pia unajua, waswahili pia wanashindwa kuelewa. Unajua kila karne ama zama za zamani na sasa hivi so the same. Mimba za siku hizi ni tofauti sana.
Yes.
Hata jinsi tunavyozalishwa, hata tunavyolea ni tofauti na zamani. Kwa hiyo unaweza ukashangaa kama baba, hata mtu anaweza kama mamangu alikuwa anashangaa navyoumwa kwa sababu yeye hakuwahi kupata hata kitu kama hicho kwenye mimba zake zote. Na yeye sisi tuko watoto watano. Kwa alikuwa anashangaa kama mbona unatapika? Mbona hivi? Mbona dada zako wewe hawajai kukuumwa hivi? Yaani ni mimi peke yangu imetokea nimeumwa. Nimeumwa sana. Yaani na ilikuwa tu nikifanya tu kitu kidogo tu hivi nampigia hapo puga ino wangu. Hivi nakuwa na panic, unaona? Naogopa, lakini akatu anacheka. Anambia no, usijali, uko sawa, the baby is fine. Lakini sasa ile yani nilishindwa hata kufanya kazi. Nilishindwa kutoka kitandani. Anaweza kutoka hata mlangoni kwenda kusema ni ote jua. Oh, nilikuwa siwezi. Yani kwa kama mgonjwa. Lakini nilipoanza kuona katumbo
kunaanza kutokea. Unajua nini? Unajua nini? Mimi nakumbuka hilo neno ulivyosema nilikuwa kama mgonjwa. Mara nyingi ujauzito huko associated kwamba hii ni hali ya kawaida. Binadamu ambaye ni mwanamke yote ambaye anabeba ujauzito anapitia hii hali, kwa hiyo sio hali ya kushtukiza. Lakini honestly, I would like to differ with that because the mental and physical toll it takes on you, it cannot, yani mtu haizi kuambia kwamba hii sio kama umeumwa. Yani hiyo ni zaidi ya homa, to be honest.
Yes.
Because ni homa ambayo haina tiba. Yani haina tiba. Unaumwa lakini utaambia tu, hapa dawa hawezi ukatumia. Hapa inabidi tu
kuna. Of course, hakuna
it's
dawa.
It's really, really strange. But it's so scary. Yani ama mtu anakuambia, mimi nakumbuka
ni kwa naumwa. Ujai kuambiwa usile vyakula fulani.
Hapana.
Lakini usile kitu fulani sana. Kama mimi napenda.
Yes, wanakuambia hivyo
vitu. I had to watch out. Kama sushi.
Yes, especially sushi, this raw food, Lakini mimi kwa kweli nakumbuka my experience was similar to yours, lakini mimi ilikuwa on the extremes. I used to throw up at least 7+ times a day. Afu mind you, hapo sijala chochote, nimekunywa maji, kwa hiyo mtu unatapika, lakini unatapika hamna kitu. Inafika point unatapika hewa. And you're like, this is madness. Yani naweza nikaamka saa 9 za usiku ninatapika mpaka siku inaisha. Ikafika point nilikuwa hata siwezi kuongea. Mtu akiniuliza swali, I just nod. Mtu akiniongelesha, I just nod. I couldn't eat, kila kitu kikuwa kinanuka, yani mimi mwenye kujibeba.
Kutema mate.
Iyo ya kutema mate.
Kutembea na kopo la mate.
Oh, God. Pasa, you know that's so disgusting, but imagine you just had to do it. You just had to do it because there was absolutely no way. Yani, mtu unatema mate, unasema Mungu wangu. One of these things are so weird. Yani, mimi kwa kweli, jamani, ujauzito shikamo.
Kabisa. Shikamo. Yani, mimi nakumbuka kwanza nilikuwa nawaambia dada zangu, yani mimi nikisha kuwa mjamzito nitakuwa nafanya hivi, nafanya hivi, napendeza na glam. Nilinyoa nywele. Nywele zangu zote refu nilinyoa kipara.
Mimi mwenyewe nitamani kunyoa nywele. Nakumbuka mka siku repair dreads miezi yote mitatu. Yani inafanya kulala na kuamka. Nasema jamani, if I look crazy, it is fine. As long as I'm not...
Yani, to make it more worse, unakuwa unago through all this is afu tumbo haulioni. Yani, inakuchanganya zaidi. Kwa sababu ya like, wani watu wanaweza wasinielewe, wakaona labda mchafu ama cheese, lakini I'm pregnant.
Yes,
you know, I'm pregnant.
Yani, mimi nakumbuka marafiki zangu wengi sikuambia kwa sababu ya hiyo hofu tu kwamba, kweli, huyu mtoto kweli nitaweza kumzaa au kuna
kitu kinaweza
kwa hini kimwambia mtu naumwa, nasema, unaumwa nini? Sasa zingine naumwa tu, naumwa typhoid, naumwa malaria, naumwa sikini. Yani watu wanachana mbili mani. Uwe mtu anahali gani?
Nilijificha, nilijificha.
I hope huko mbeleni tutaweza kuongelea haya maswala, lakini katika watu duniani ambao wanahitaji support kubwa ni kina mama wajawazito.
Sana.
Yani mambo ambayo mtu mjamzito anapitia, sio mchezo.
Usisahau zile ndoto, the vivid dreams. Hey,
yes, the vivid dreams. Oh, mimi jamani, ametoka kenyewe tumboni, kanaanza kutembea.
Yaani mtu anaweza kumka saa 9 za usiku. Yaani mimi nakumbuka mimba yangu nzima nilikuwa naamka usiku na sali. Naamka usiku na sali because yani unakuwa una hofu, unajua eh. Alafu pia society yetu ya Kiswahili imezoea sana kumlaumu mama. Kwamba huyu ama unashangaa wewe bora ubebi mimba. Wao sio nene, watu wanapitia changamoto nyingi sana. Unakuta mtu alibeba mtoto akafa, mwingine alijenda akajifungua leba mtoto akanywa maji tumboni akafa. Kwa hiyo ama swali Waswahili wanapenda ni kulaumu sana mwanamke. Sio tu kwenye mimba, hata kwenye ndoa. Ndoa ikifeli, yule mwanamke alishindwa kuvumilia.
Yule
mwanamke ndo mbaya. Ni always mwanamke, ni always mama. Yeah. Mama ndo mwenye kosa. Mtoto sijui hasomi shule, mama hajanyonyesha mtoto vizuri. Unamnyonyesha miezi mingapi unaulizwa? Miaka mingapi? Yaani kila kitu ni mwanamke, lakini kitu kimebadilika. Wanawake pia siku hizi tunafanya kazi. Imagine hapo mtu una mimba, bado unatakiwa uende ofisini, bado ufanye kazi, uripoti kwa bosi, bado ujifungue, unapewa tu miezi mitatu ya leave.
Yeah.
Unamlea mtoto, unamwacha na house girl. Unaenda ofisini na bado mwisho wa siku kitokee chochote kidogo, mama mwenye shida, mama analaumiwa. Kwa hiyo mwanamke unapobeba kiumbe, yani ni Mwenyezi Mungu, yani hiyo ni neema, ni baraka Mungu amekupa, ameona kwamba unafaa, unaweza. Na hata wale ambao hawakubahatika kupata, pia Mungu ana sababu yake, anakutumia wewe kwa kitu fulani. Yani
kuna show nilikuwa nasikiliza, wakawa naongelea kwamba kwa kweli ukiangalia dunia inavyoenda, and the way the economy needs the mass, the economy needs people in order for things to propel. If people really understood, if society really understood the power and the importance of a woman, wangekuwa nahakikisha sana wanamsupport mama katika ujauzito wake, katika process ya kulea wale watu. Sababu huyo mtoto ambaye anazaliwa, yeye ndo anakuja kuwa yule mfanyakazi bora, yule kiongozi bora, yule ambaye ana contribute
kwenye familia.
Yani ana contribute vitu vingi. Kwa hiyo I don't know how, kwa sababu honestly society is man made. I don't know.
Lakini wa Asia wako tofauti, unajua eh. Mimi nimeona wa Asia, hata Korea, wa Chinese wanalea sana mama mjamzito na mama anayelea watoto vizuri, yani wanamjali, wanamjali vibaya mno sana.
Yani kazi ya mama ni kazi kubwa. Na hii hatusemi kwamba kina baba hawa contribute. Wana contribute pakubwa, lakini kama ulivyokuwa unasema, mambo yakiporomoka mama ndio anakuwa to blame. Therefore, if you're going to make that the case, I think it's equally important kuhakikisha kwamba huyu mama anapata support ya kutosha kuhakikisha kwamba asije akafail kwenye hizo duties zake. It's very puzzling, but I hope huko mbeleni pia tunaweza tuka explore zaidi on how best we can support wakina mama wajawazito na mama ambao wanalea, kwa sababu to be honest, hiyo kazi sio kazi rahisi. Mimi sasa tukija kwenye issue hii ya kusupport, do you feel like ulikuwa supported enough, or were you misunderstood at any point during your pregnancy?
I feel like I was misunderstood my entire pregnancy, very much, especially with the people closest to me. I didn't expect it, so na mimi mwenyewe nilikuwa sijui what's going on with my body, what's going on with my life. It's like I became a total different person. The things I used to do, I liked, I don't know them anymore. I don't want to do them anymore. Kwa hiyo nilikuwa na some hormonal changes. You know, I'm looking at my body and I'm like, oh my God, nimetanuka pua na mashingo, hyperpigmentation. Kwa hiyo nakuwa na zile, yani nakuwa nimechanganyikiwa fulani, unajua eh? Kwa hiyo, the people that were closest to me really let me down during that moment. It is actually strangers that made me feel like I'm not crazy. This is totally normal. What you're going through, wengine wote walipita before you, na watakuja mbele pia watapitia. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida. Calm down. Don't panic. Yes. Don't overwhelm yourself. Lakini wale ambao walikuwa wananizunguka, they made me feel like something is wrong with me. So that also took a big burden on me emotionally. But because tayari Mungu alikuwa amenishika na nimeshikana na Mungu, nothing broke me.
That's
you know, it was just more of like just highlighting, like, oh my God, so Cecilia, this is how you treat me during my time of pregnancy. You know, I'm just like, wow, okay, good to know it's that this is who you truly are. Very eye opening. So I was like, okay, so this is how you are. So this is who you are. And some people would even say things about me that were not true. You know, Koyo, the misunderstanding ilinifanya hata ni toke kwenye ukaribu na watu wengine, because I was like, this is going to lead to something very bad. So I took my space.
Yeah, I understand that. I can completely understand that. See, I can say that I was supported. Yani, in a way ambayo kwa kweli I've never experienced it in my life. My husband was my number one cheerleader. He made me feel seen, heard, understood all day, every day. It didn't matter whatever I was telling him was weird. Luckily, my husband has some experience in medicine. Kwa hiyo, as much as he didn't know the full pregnancy experience and the whole journey, lakini he made sure to learn. Alikuwa anajifunza kila siku. Before mimi hata nifike mwezi wa pili, alikuwa anajua kabisa mwezi wa pili wa ujauzito mama ana experience hichi na hichi na hichi na hichi. Niamini mimi nikisema, nikimwambia my husband, I am craving ice cream, pizza, saa tano za usiku, he will make it happen. It doesn't matter. Yani, it never made me...
I never got those cravings za usiku.
Mimi sasa nikuwa, sasa first trimester nikuwa siipati craving sana. Nilipofika second trimester, oh my Lord. Ukipika ugali dagaa.
Tuwaelimishe watu second trimester ni kuanzia muda gani kwanza.
I think second trimester ni kuanzia mwezi wa nne. Mwezi wa nne.
Mwezi wa nne paka wa sita. Kwa hiyo ni miezi mitatu. Trimester ziko tatu. Kwa hiyo 1-3, 4-6, alafu hiyo ingine inamalizika 7-9.
Yes. So mimi ya second trimester jamani, nakumbuka niko nyumbani. Naweza nikaamka, nikajisikia kama leo nataka kula sijui sausage, mayai matatu, sijui na nini. Kama hakipo, unipe chapati na chai, nitakunywa, lakini niamini mimi nikikwambia sitoridhika, nitalalamika. Yani nitalalamika mpaka nipate hicho kitu. Nikipata, roho yangu inafurahi. Yani inafurahi na ridhika nina. Yani it's so weird, but ninaweza nikala, unanipa sahani nzima ya wali, lakini kama nilikuwa natamani kula ugali, hata nile hiyo sahani kama sijashiba. I think mimi kwa kweli nipata support. Only that, kwa upande wa marafiki zangu, kuna marafiki wengine ambao niliwategemea sana katika kipindi hicho, nitamani wawe karibu na mimi, lakini kwa bahati mbaya hawakuwa karibu na mimi. Na mimi kwa kweli hiyo ilinipa wakati mgumu kwa mwanzo, lakini baadaye nikaja kuelewa tu, nikasema you know what, binadamu mwana, kila mtu ana mambo yake. Mimi ninaweza nikakaa hapa nikahisi kwamba oh, hii experience ninayopitia is so crucial and you know, marafiki zangu wa karibu wanatakiwa wawe karibu na mimi na nini, lakini mwenzako huko labda na mambo yake ambayo huyajui. Kwa hiyo kwa kweli I was hurt but I just let it go. Nikasema binadamu tunabadilika in every season. So maybe kwenye hii season ya maisha yangu basi hawako na mimi and that's okay. Friendships really really did struggle, lakini I am also grateful because it did bring me closer to my family, you know, my husband, my sister yani alikuwa anafunga trip anaacha watoto wake huko anakuja kukaa na mimi kuhakikisha tu niko sawa. Kwa hiyo I am so so grateful for that. Kwa kina mama wengine ambao jamani you don't feel heard or you were never supported, napenda niwape pole sana kwa sababu mimi nika experience kama mama, jamani it was not easy. Bila support
it is not.
Kwa
sababu unahitajiki mara nyingi wale watu wa karibu yako wanaozunguka, wanakuzunguka ndio wawe wanakuhug, wanakuambia it's okay, wanakukuta machozi. Lakini sasa unajua yani ikiwa ni mtu mwingine anafanya, sio kama tunakataa, tunashukuru, lakini haushibi kama yule ambaye ni wandani wako akikufanyia. Yeah. Unajua ile yule ndani wako akikufanyia unakuwa unashiba zaidi. Yeah.
Kabisa.
Lakini vile vile mimi naona yani kila kitu ni Mungu. Unajua hata unapobeba ujauzito tusisahau kutoa sadaka. Tusisahau kwa sababu katika dunia ni yani sisi binadamu tuna maagano. Mungu aliweka maagano yake. Unajua uzao ni pato vya agano, uchumi pia ni agano na ndoa ni agano. Kwenye ndoa kuna vita, kwenye uchumi kuna vita na pia kwenye uzao kujaza ulimwengu kuna vita. Kwa hiyo usitegemee kwamba tu unaenda unabeba kiumbe kwamba unatembea tu hivi hivi. Hapana, lazima ukumbuke huko kiumbe chako alikuwa kundani. Umnenee mema, umtolee sadaka kwa Mungu, uongee na Mungu kuhusu huyu mtu ambaye yuko ndani yangu. Huyu mtu anaweza kaja kuwa ndio rais, anaweza kaja kuwa sijui mfalme, anaweza unajua kwa hiyo lazima utilie neno la baraka. Tusisahau hicho kitu kwa mama. Hilo ni kitu ambacho naweza kusema huko. Kingine ni wakina baba kusupport wakina mama. Unajua saa nyingine mimi nakumbuka kipindi fulani hata nilikuwa nikaenda out na marafiki zangu kwa shikaji. Unakuta mshikaji anawacha mke wake nyumbani ana mimba. Kwa hiyo umemwacha huko yuko na nani? Anaambia yuko siku kubwa amelala. Mimi nilikuwa nashangaa sana. Nimekuja na mimi kubeba ujauzito na of course haikuwa the same kama hivyo, lakini nikaanza kuwawaza wale wa mama ambao walikuwa wanafanywa hivyo na waume zao. Nikaanza kuwaza nasema my god, they must have felt really bad, they must have felt really lonely. Unajua yani wakina baba na kaka mna feel sana kutokuelewa wake zenu ama partner zenu ambao mnaleta nao watoto duniani. Wanahitaji sana support yenu. Yaani hamna support nzuri kama yule ambaye umeshirikiana naye kuleta huyu mtoto huku duniani. Ile support muhimu sana yani, inaleta bond pia mtoto akiwa tumboni.
Yaani
inamfanya mama ajisikie very strong. Si ndio?
Absolutely, absolutely. Yaani nikikumbuka miezi 9, unajua miezi 9 ni karibia mwaka mzima.
Mwaka mzima.
Yeah. Yaani imagine uko mwenyewe katika kipindi hicho. Unapitia vitu vyote hivyo alafu mtu wako wa karibu yeye anaendelea na maisha yake. It is one of the most painful things to be honest.
Yes.
Kwa sababu katika lile tendo mlikuwa wote. Katika mimi kubeba huyo mtoto, mimi niko mwenyewe. It's very sad. Kwa sababu wewe unaenda huko nje unaendelea na maisha yako. Mimi niko hapa ninapata changamoto. Hata kama unasema ndio nimelala, unakuta nimekaa hapo, nimekesha usiku mzima, nashindwa kulala, nageuka tu, sijui kiuno kinauma, sijui tumbo linauma, sijui miguu, sijui yaani vitu ni vingi. Kwa hiyo ukiangalia mwenzio huko ametoka na washikaji zake amepost juu wako samaki sijui wapi.
Yeah. Inaumiza kwa kweli. Hatusemi kwamba hicho kitu kisifanyike kwa pia baba asipate muda wake wa kupumzika na yeye ama kustadapa, lakini unajua at least mwenza wako awe na uelewa kwamba na wewe unapenda ufanye hicho. Yaani yaani communication is very important. Sio tu unaenda unaamua kufanya hivyo because wife ana mimba. kwa sababu unajua mtu unaweza kabia ujauzito na ukaweza kama mimi ninavyosema ni ile unaweza usiweze ku handle the smell labda ile mwanaume ama nini. Mwanaume yeye anaweza kaichukulia very bad kwamba yeye bwana ananiona mimi labda mchafu ama nini, anaweza kuzoot tantrum sana kwa kama mtoto mdogo. Lakini anashinda kuelewa kwamba yule mwenzake amebeba kwanza DNA ya kwake.
Yes.
Unaelewa hiyo DNA ni ya baba. Alafu pia hormones zinabadilika ndani ya mwili wa mwanamke. Kwa hiyo sio kwamba anafanya kwa makusudi. Yeye mwenyewe anatamani uwe naye lakini anashindwa kuvumilia ile harufu ama anashindwa kuvumilia uwepo wako, anakuwa anatapika, anakuwa anachukua na mood swings. Lakini niwezi kuendelea kumbembeleza, kumuombea, unamwombea kwa Mungu ili amvushe katika kipindi hiki ambacho ni kigumu. Kwa sababu wengi wanaingia huko labor, wengine hawatoki, wanaacha watoto.
Hey. Would love to take a quick break. We'll be back soon. Thank you for listening.
Sasa unashangaa mtu kipindi sote miezi 9 mmegombana, ameaga dunia. Kweli unaweza ukalala ukalala usingizi kweli ukalala fofofo. Utakuwa roho inakuuma na kusuta. Kwa sababu yule mtu atakuwa
ni vitu ambavyo vinahitaji sana kuelimishana.
Ni elimu ndogo sana.
Elimu ndogo
vijana sasa hivi ni ndogo sana, hawaelewi. Wengi wanapenda tu kuwe kwenye tendo afu ikifika wakati sasa wa majukumu majukumu watu wanakimbia bwana, kimbia
afu mtoto akizaliwa unasikia tumejifungua
ama mtoto aliyofanyika
kumbele
mtoto wangu mimi bwana anasoma shule fulani ama mtoto wangu mimi bwana anafanya kazi fulani, lakini kumbe juhudi zote hizo ni mama baba alikuwa kwenye starehe. Anataka tu kujigamba huko nje bwana, mimi nina mtoto na mtoto wa kiume anajipiga kifua na mtoto wa kiume. Hapana. Lakini wanaume sasa hivi hapana sana.
No, yani kwa kweli mimi ninachopenda ni kwamba at least kuizi kuna some level of education, lakini I think pia education inatakiwa mtu awe pia na utayari. Najua kwamba kuna clinic nyingi wanasii sana wanaume waende na wake zao kwenye hizi clinic checkups na nini. Lakini kuna wanaume wengine tu wanaona mimi niko busy na mambo yangu ni nini, kwa hiyo sitaweza kutokea. But it's very important to make the time. Because the more you attend those sessions, you understand kitu kinachoendelea ndani ya mwili ya huyo mwanamke au huyo mke wako. Unaweza kuelewa kabisa what to expect in the coming months, kama kuna changamoto, how to tackle them na vitu kama hivyo. Lakini hiyo pia inakuprepare, because baby number one, honestly, is very challenging. Lakini very if you plan to have baby number two, at least you have enough insight to know that, okay, in the months to come, this is what I should be expecting. This is the way I need to support my wife. This is the best way I can be there for her, ili na yeye asihisi kama yuko mwenyewe. Na kweli, if we try to do that as much as possible, it's really going to make relationships become even healthier. Mbali tu na mwanzoni pale kabla watoto mnafurahi mna enjoy. Ujauzito ukija mambo yanabadilika, na sio kwamba yanabadilika tu, lakini kumbuka kadri mwanzoni anavyo experience delay changes, na wewe unatakiwa uwepo in the process so that hamna mtu anaachwa nyuma. You guys are all on the same page. The more that education is pushed forward, the more men pia wanaweza wakaelewa ni mahitaji gani mwanamke anatakiwa kuyapata katika hiyo miezi
tisa. Na sio kwamba kwa sababu Cecilia alikuwa ya kwake hivi kwamba na mimi hiyo ndio kwangu itakuwa hivi. Hapana, watu wako tofauti.
Yeah. What's one thing you wish someone had told you before you got pregnant?
There's so many things running in my mind, lakini cha kwanza ni kuwa karibu na Mungu.
What do you think pregnancy idea? What has helped you?
What has helped me? Kuwa karibu na Mungu.
Yes.
So kwamba sikuwa karibu na Mungu, nilikuwa of course nasali na ule ukaribu, lakini sikujua kwamba pia kwenye kuleta kiumbe duniani kinahitaji ukaribu zaidi. Yani ule, na sio tuwe peke yako, kunakuwa na community ambayo pia yani wako spiritual, mnafundi, watakusaidia, watakuombea na wewe, kwa sababu unakuwa ni kama mgonjwa, unajua, na kama anaposema ni kama nusu kufa nusu kupona.
Yeah.
Kwa hiyo sikujua kwa kweli kwamba kuna kuongea na Mungu, kumtayarisha huyu mtoto ambaye anakuja.
Yeah.
Kwa sababu Mungu tayari anakuwa anamfahamu yule mtoto kabla hajamweka kwenye tumbo lako. Kwa hiyo nadhani hicho ni kitu ambacho ni kiko deep zaidi, siwezi kukiongelea, lakini kuwa karibu na Mungu. Kuna maana ya kuna uzito ndani yake, kuna neema ndani yake na kuna baraka ndani yake. Vingine vidogo vidogo hapa na pale, hormones na nini, ni vitu ambavyo nilikuwa hata nikiangalia filamu fulani naziona na ziangalia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vilikuwa at the back of my mind, lakini sio kwamba nitavipata mimi hapa. Lakini ni kwamba unamhitaji Mungu katika kila hatua unayovuka. Unamshukuru Mungu, unatoa sadaka ya shukurani kwamba Mungu asante nimevuka. Mungu asante nimeingia katika kile chumba cha leba, mikono ya daktari wangu iwe mikono ya salama. Yaani mimi namshukuru sana daktari wangu Coleman. Yaani big up to wherever he is. Yaani Mungu
jamani, huyo daktari yuko hospitali gani? What hospital?
Ni specialist wa Muhimbili, lakini pia anapatikana Saifi na nadhani Sanitas. Mimi nilikuwa namuona pale Saifi. Jamani huyu dokta. Jamani. Jamani, kwa yoyote yule, jamani huyu dokta ana mikono yenye neema ya Mungu, ana karma ya Mungu, ana utulivu, hekima, busara. Yaani big up to Dr. Coleman. Popote alipo, Mungu akumbariki. Yaani mimi namshukuru sana yule dokta. Namshukuru sana. Yaani nilikuwa nampigia hata saa 9 usiku. Yule dokta ni atapokea simu, atakusikiliza. Yuko calm. Jamani, yaani sio niseme nini, wakajionee wenyewe. Yeah. Coleman, very good doctor.
I'm happy to hear.
Gynecology mzuri sana.
I'm not hating, lakini Bongo tuna tatizo na madaktari ambao kwa kweli wana ile kujitoa. Hali ya kujitoa. Sio madaktari wengi sana. So if honestly unapata daktari ambaye kweli yuko na wewe katika safari yako, that is a blessing, to be honest.
Yeah.
Enye daktari wangu, yani nakumbuka nilikuwa out of the country, lakini nilitamani zaidi niwe Bongo ili niweze kuwa na daktari wangu. Yani that was my favorite part. I was like, I want to be close to my doctor because yeye alinifanya mi priority. And mind you, ana patients wengine wengi tu.
Wengi,
lakini,
yeah.
Lakini bado yuko no, I must attend to this person. So, yeah, daktari wazuri jamani. Ah, big up to you guys. Big up sana. You guys, Mungu endelee kubariki. What I wish someone would have told me before pregnancy would be that it's a lonely journey. It's so lonely.
Yeah.
It's so lonely kiasi kwamba unaweza ukahisi kwamba wewe upo kwenye dunia ambayo ni ya kwako tu, kwa sababu kama tulivyokuwa tunaongelea awali, watu wengi hawaelewi vile vitu ambavyo unapitia. Lakini hata wale ambao wamesha experience motherhood na pregnancy wanajifanya kama hicho ni kitu cha kawaida, kama mimi nilifanya wewe unafanya.
Yeah.
Lakini it's not true.
Watu sio wa kweli. Unajua mimi pia nimeelewa watu sio wa kweli. Nakuta kumeona kama mimi nimepitia hivi situation yangu. Nimekuja kugundua Tanzania yani ni kama vile wana tabia mbaya fulani. Mimi nimepitia, naona wewe una ujauzito. Instead of mimi kukusaidia ama kukuambia mimi nilipitia pia, kukupa moyo, kukufanya yani usijisikie uko peke yako, kukupa urafiki, na kuwa nakwambia wewe unajidekeza. Kicho kama hicho. Usijelelemaze hivyo. Sio nini komaa. Mtu mmoja tu unakuwa hivyo. Wewe ndo wa kwanza. Yaani wanakuponda. Wanakujisikia more lonely. Unashinda hata kuongea zaidi, hata kumwambia mtu una experience, ni kwa sababu mtu anakuponda kwa maneno ambayo sio sahihi.
And you would think because wewe ni mwanamke mwenzangu, utakuwa na mimi, utanisupport, utanisikiliza, lakini sometimes it felt like wale wanawake ndo wanakuwa hawana
wabaya.
Wanakuwa wabaya zaidi. Na mimi nikisema jamani, kumbe haya mambo ndo yako hivi. Mbona mimi sikuambiwa? Then I started
reflecting
on my sister and I was thinking, watoto wanne, aliwezaje? Na sasa hivi nina marafiki ambao kweli ni wana ujauzito. I try as much as possible to support them because I can understand how lonely it was. And oh boy, if somebody told me that before, I would be like, wait, let me prepare. Because yani unajisikia kama hamna mtu anakuelewa, unalala hivi vitu vingine hauwezi kudescribe, but then again you want support, and then huyo mtu anakuambia kama huwezi kujieleza basi. Lakini remember one time nilienda hospitali nyingine, I had an emergency, nilikuwa nyumbani, then nikaa najisikia kama siwezi kuhema, nikakimbizwa hospitalini. Nilipofika hospitalini huyo daktari ambaye aliniona sio ile daktari wangu, na ilikuwa hospitali tofauti. Nimeingia pale, daktari amekaa ame relax. Mimi I can't breathe. Huyo daktari ananiambia, wewe dada, ujauzito hivi ni vitu vya kawaida. Unabidi ukaze buti. Nikamwangalia. Nilishangaa. Nikasema, hivi huyu mtu yani haiwezi kuelewa the way I feel like my life is about to end. My body does not feel the same. I feel completely disconnected and all I want is just that yani that little hope kwamba you'll be fine. You can do it. Yani you are okay, but I know that you're hurting, but I know you're going to be okay. And those are the only things I was hoping to get from some people. Like, kuna muda mtu anakuangalia kama wewe you're crazy. And I ended up isolating myself completely. I was like, if this is how the world is, ukiwa una experience pregnancy, I would rather be alone and know that I'm alone than associate with people thinking I'm with people, kumbe niko mwenyewe.
Yes.
True. And that's exactly what I did. Bea kwamba this is the most longest journey ever. Kwa kweli, I would really sit down and prepare. And now that I'm thinking, nikija kuwa pregnant baadaye, kwa kweli, I will know what to expect. I will know how to behave. Kwa sababu, binadamu jamani sometimes anaweza akakubadilikia and you're like, I thought you were with me. Kumbe you're really not. And it's very painful kwa kweli.
Yani kwenye shida ndo utajua yani watu wazuri wako na wabaya wako na watu wenye msaada wa ukweli kwenye maisha yako.
That's true. That's very true. Now that you've experienced what you've experienced, what would you say to a first time mom right now?
I would say don't be scared. You've got this. Kuna nguvu ambayo iko ndani yetu sisi wanawake ambayo bado hatujaijua. Kwa hiyo unavozidi ku leo labda ni umefungua biashara, kesho umebeba ujauzito, kesho kutu yake umeingia kwenye ndoa, wanawake sisi tumeumbwa na nguvu ya ajabu. Ndio maana na sisi tukisali, tukaomba, basi tunaambia tuwaombe waume zetu. Sio unanielewa, yani wanawake sisi tuna neema fulani ambayo Mungu ametokea ziada kwenye maisha yetu. Kwa hiyo usiwe na hofu. Yani usiwe na hofu kabisa, you got this mama. Yani kuna nguvu ilikuwa ndani yako ambayo wewe mwenyewe bado hujaijua.
I don't even think naweza nikaongezea la ziada, lakini mimi mwenyewe I used to think I was strong, I was ambitious, I was passionate, you know, all the until I got pregnant, and then every challenge that I overcame, I realized that oh boy, I have extraordinary strength. And this is the strength ambayo mimi mwenyewe I wouldn't have known unless I really experienced this thing. Yeah. And you think you're so yani mimi mpaka sasa hivi nikikaa nikimwangalia huyu binadamu wangu, this little one, I'm like, I did that?
Yeah.
I brought you to the world? You for my body? And sometimes I look at my body. Na kumbuka nilivyojifungua, sometimes kuna wanawake ambao unakuta umejifungua, mwili unatanuka, sijui sometimes unapata stretch marks. There's so many body changes that you experience. Lakini all those things that I have left after pregnancy, the days I'm like, you know what? This is the result of that beautiful human being on my letter. And that is powerful. So for me, I'll tell women out there, no matter what changes utapata mwilini mwako, physically, mentally, emotionally, kumbuka hiyo ni byproduct of the experience ambayo umepitia. And that is so beautiful. Yani kama umepata stretch marks, so you kama umenenepa, yani don't let nobody make you feel bad about it. Because the things that you're doing in order, the things that your body is doing in order to allow this human being to thrive, ili aje huku duniani, akawe kiongozi, akawe daktari, akawe mwanamuziki, sio kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida, and that is what you need to be applauded for. And if people don't see it, I hope that I and Hilda and other women out there will make you and remind you that you are extraordinary. Yani, wewe ni binadamu na nusu. kwa sababu yani umeweza kumkuza huyu binadamu tumboni mwako, umejenga organ zake zote, umekuwa pale, umemnourish, umemfanyia vitu vingi, na kadri anavyoendelea kuwa, wewe bado unaendelea kuwa support system yake. Kwa hiyo mothers, to the people that are about to become mothers, wewe ni binadamu na nusu. So just know that and keep going, and you got this, and it's gonna be challenging, but I know that this is gonna be the hardest and probably the best thing your body will ever have to experience.
I know.
Nakumbuka nikiangalia app, unakuta nasema, oh, today your baby is growing legs and hands.
Yeah, I know. Oh my God. Umenikumbusha mbali.
Unashangaa, unasema, hivi, ndani ya mwilini mwangu ndo hivi vitu vinatokea.
So, ama when Akia anakukik, unaona kimkono kinatokezea, ama so cute.
Anakukik, hapo anamove, unakuta usiku anamove.
Anamove, anacheza.
You're like, oh, wow. So, yeah, it's really a blessing.
For me, yani, nikikumbuka also one part nilipenda sana, nilikuwa najifungua kwenye hicho chumba, wakanichezea nyimbo yangu. Nakumbuka yule daktari pembeni yangu, nurse, akawa ananiambia nikuwekee nyimbo gani. Nikamwambia kwa sababu nilikuwa naambia namba tusali kwanza, you know. Kwa hiyo wakacheza nyimbo yangu ya daktari Piana, niseme nini, nilikuwa na sali kunaimba hiyo nyimbo. Daktari tu aliambia, Hilda, mtoto wako huyu hapa, mtoto analia, mtoto ni mnene, mtoto ana kilo 3.5. Yani nilishukuru Mungu, yani niliona kama yani ni kama yani sitoka nisahau hicho kipindi, yani kipindi kama yani siwezi kusahau, it was the most, yani sijui nisemeje, sijai ku experience kitu kama hicho. Kikafanya moyo wangu ukawa super melt, jamani. Mnara hapa duniani kama ya kuwa mama.
I know.
Yani utamu wote ni kuwa mama. Jamani, wakina mama oye.
Yeah, wakina mama oye kwa kweli.
Yani unaambia sasa hivi unaitwa mama. Unakasikia kato chako kanalia hapa. Kato ni kazi. Unasema, mimi ndo nime. I say, yeah. All praise to God kwa kweli. Yaani Mungu anajua kuwaibisha wabaya wako, kuwanyamazisha. Hata kwenye Biblia nasema, Mungu anasema yani nitakupigania mpaka utanyamaza.
Yes, yes.
Kwa kweli.
I applaud mothers. I think nyie kama ninavyosema, nyie ni binadamu na nusu. So keep going, keep thriving, keep prospering, and I believe that kuna mambo makubwa ambayo is instilled, and I think ukishajifungua, ukishakuwa mama, there are two things that can either happen, and hopefully uko mbeleni tunaweza tukaongelea pia on the other side. There's that thing ambayo inakuambia wewe ni binadamu na nusu, you're strong, you can do anything, you can conquer any challenge. And then there's the opposite side, ambayo if you didn't experience a good pregnancy, it can completely crush you. And that's the side ambayo sometimes we don't talk about. But I believe that pia kuna kina mama ambao kwa kweli wamepoteza, yani wamepoteza ile sense of
direction. Wamepoteza pia wao wenyewe.
Yes, they you get lost. You get lost completely because you almost lose your identity and you're like, who am I? Who am
and then
I?
You and end up presenting your child.
Yes.
This is like another broad conversation we need to talk about.
Now. Absolutely. You know? I think that's probably something we need to talk about next time. Lakini ni kweli, kuna wanawake ambao unaweza kufikiria, lakini si umeleta huyu binadamu, why aren't you happy? Why aren't you enjoying?
Yeah. Ama kwa nini unamchukia mtoto wako?
Yeah.
Wewe unashangaa kabisa, huyu ni mama, mbona unamchukia mtoto wake?
It's a different experience for different people, and yeah. That's something about Pia we need to talk about. But just to wrap up, what note would you share to your pregnant self? One line of encouragement or truth that you feel like you now as a mother talking to yourself will live or pregnant. What would you tell yourself?
What would I tell my pregnant version of myself?
Yes.
Ah! And the first thing that came to mind was, Kula is a maga, mama, Kula. Ukishajifungua kule kuna breastfeeding, kwa hiyo kwenye ile breastfeeding unapungua pale.
Honestly, it's been the opposite.
Mimi yep. Kweli, I'll tell myself this is your time. Yani kisingizio chako sasa hivi, yani kula, kula kila kitu. Maana kumbuka, yani mume wangu haipiti siku kachagiza sijui vitu vingapi. Nishasema nataka chipsi yai, niwe rojo, nataka mchemsho, nataka sijui mboga. Yani nilikuwa pikipiki kwa kweli, zilinijua. Nilikuwa nikienda sehemu nakula hata yani I say nice, natamani ningeendelea kula, yani kula. Yeah. Kwa hiyo I'll just tell myself, take it easy, enjoy. And yeah. Still go pay. Just take, have fun and enjoy. Kwa sababu, it's a moment ambayo, 9 months ni refu, lakini ukishajipungua, it's like, now you're looking back. You're like, oh my God, that went so fast. Anyway, kwa hiyo, enjoy the moment, enjoy the bump, take pictures. Enjoy the moment. Yeah.
I agree. Something I'll tell myself is, nilikuwa naanza vitu vili. Wao wamenikumbusha kuhusu kula. Ningejiambia eat because now that you're eating you're getting fat. Nilikuwa pregnant, nilikuwa sinenepi. Nilikuwa vile vile. In fact nilipungua. Yeah. Lakini I wasn't really gaining much weight. But I think something I'll tell myself is live your life regardless kwa sababu when I was pregnant, I was so focused on everything that was happening with my body, which was also beautiful because I was learning. But sometimes I didn't spend that time really nurturing myself. I genuinely like, I remember going to the beach a lot because I love the water. So when I was pregnant, I think my baby pele kwana penda maji. So I used to go swimming so many times. But I think something I would do more would be be active, you know, come any business, run the business, do this. Kuna vitu vingi ambavyo nilivisimamisha kwa sababu ya ile hali. Lakini I feel that if I continued, maybe, just maybe, I would focus less on the pain and I would invest my energy kwenye kufanya vitu vingine ambavyo vinaweza kunipa happiness, lakini pia kupoteza ule muda. Kwa sababu the days were long, the nights were long, the months were long. Everything was long. 9 months felt like 10 years for me. Yeah. It just felt like it was not ending. But that's because I mostly was idle. And if I spent more time just doing things that I naturally did before I was pregnant, maybe it would have helped. But I'm only saying that now because nimepitia hiyo. But I think at the time, my body was not able to do it because I was just tired. But I'm just thinking about women ambao bado wanaenda kazini, bado wanafanya.
I was going to work paka last minute. Yani paka daktari ananiambia wewe. Naambia yani kazi. Yani nimetoka pia kujifungua bado niko na kazi. Watu wanashangaa naambia ni kazi.
Wewe ni shujaa. Inabidi uje utuambie jamani how you're doing it because mimi at the time I was just like hell no.
Mungu anawaibisha sana watu wengi unajua ni kunyamaza. Ameshaniambia mimi Hilda nitakupigania paka unyamaze.
That's beautiful. This is something ambayo sio kila binadamu anapitia lakini kwa wale ambao wanapitia they can testify kwamba it is something that honestly, it really changes the way you look at the world, the way you look at things. So it's really a blessing, but at the same time, it does not mean that it doesn't have challenges. It does have challenges, but you know, we did it. We did it. And I don't know about you, but I don't know if baby number two is loading, but we did it.
I don't know. Wink, wink. I'll just surprise you guys.
Okay, we're waiting. Pregnancy is not just the beginning of motherhood. It's the beginning of becoming someone new. And to be honest, I am sassy, but I'm not the same girl that I used to be. Now I'm not a girl. I am a mom. I'm a proud mom. I am thriving in my motherhood experience. I'm loving it. I'm being challenged, but I am ready for the challenge. And I don't know about you, but yeah, I'm someone new and I'm okay with becoming new. I am okay. So if you knew me as sassy before becoming a mom, you need to learn the new me.
Yeah, that's what definitely. Yeah, me too. If you knew me back then, kidding. I think I'm just a better version of what I used to be.
That's amazing.
Now you can top it up as with, you know, with a mom. So yeah, kama nilikuwa mkali asilimia 50, sasa hivi niko asilimia 1000. Yani nimekuwa lioness.
Oh, we love it. We love it. So guys, thank you for listening. And yeah, Hilda, I hope we'll see you in the next episode. Thank you so much for your time. Thank you for joining us. Thank you for telling us your story. On Journey On, we want to tell real stories about real people, about real experiences. Mm-hmm. And my hope is you will keep thriving in this new you, in this new experience. And all the best, and see you next time. Bye.
Bye-bye. Hi. Thank you for listening. We are so happy that you have joined us today. I just would love to have a few seconds of your time. Kindly follow us on our Instagram page under Journey On Podcast. We would love to hear your feedback. Please send us your DMs, send us an email, and if you'd love to share your story, please don't hesitate to contact us so that we can bring you on board. Thank you for listening.